Kila text ilotuma nilikausha, tukikutana sitaki eta story, ila bado kunipenda ukuchoka. Oh baby, niliuchana moyo wako kwa ushona, macho ya moyo wako yaliniona mimi tu. Niamini penzi langu utapona, oh majuu, yeah. Hata ulipoleta gift mesi kujali, nikataka uwe side chick kakubali. Nilikutreat kirahisi hata ukiwa mbali mchepuko. Ulipoleta gift mesi kujali, nikataka uwe side chick kakubali. Nilikutreat kirahisi ukiwa mbali mchepuko, yeah. Baby rudia, rudia unipende.
Vamia geti, na kupenda nimeoa tambia benchi. Nyoka jibu fupi vamia nyeti, usinijaze mwenzako mina jambia gesi. Sulisema utawekelea Big D, penzi ukoleze kama mchigiji. Pendo, tabia kuchezea Big G, kabigedia kukomandi kutitendo. Aa, usilete complain, wendo manzi yangu manze. I swear, usinilete, hizo mkambi wangu manze. Ipo pangi, ha. Mwenzangu anapakuwa na gia tamu, nataka nijue, jue. Zingatia kuwa mwenzako na watoto nimeoa, na nataka nijue.
Baby rudia, rudia unipende. Nakumbuka kumeshi kucha ndo nakumbuka shuka. Upendo wako ulinipenda sikukupa thamani.
I think it's too late. Naona uko jimu na mposti uchoki. I think it's too late. Uko nae out na mashosti.
Hata lipoleta gift mesi kujali, nikataka uwe side chick kakubali. Nili kutreat kirahisi hata ukiwa mbali mchepuko. Ulipoleta gift isi kujali, nikataka uwe sachi kakubali. Nili kutreat kirahisi ukiwa mbali mchepuko, yeah.